kuti tsema inavai ukuma hukwa imina wela kuti tsema inavai futi kalkamina
awanuna wokalanga kuhlonipi mana ungalavi ukati na yena ishisingwa na shakari ya mama
shida kuzema
ya mori tatuwa vita ningona tiva mwananga mara shokufone lanzana na usiku enelo kushisa shikufone la mwanango cholava kukemeta musu tile mama nike wena wamfone la angatendere awana kole angapendul wena wanyimela kunyimbisa utatama na yena ileka ya mwanango mwananga wolumetela na vai She said me go da la basa la bari la mina nigo mnewe She said me go da la basa la bari la mina nigo mnewe Wala kutitema ina bari nigo mnewe Ina ukutela yungtiko ukuma ukwa imina Washitiva shtime leke mwananga logo shintula Ashi nyimele mupaka shesho famba mwananga Ili pere na minani wano na wananga lobo Nogo de kuku chamsara di magalini Basopa ungeni rai mabate Shai nazukele kubule kukanya mushi kaltile ikona Kamo nye peki nelina na mele njulile ikona Shai nazukele kubule kukashambali kaltile ikona Kamo nufunga na naira na ninyi njulile ikona Basopa kusemi wana wena Hiku haemba inakalika mina handileva mwanango Nilimine nichabase ukuma wakufana nikalika mi Hiku emba aningalunganga niyosa nisuzua ikereke Mwana wa mina ndibone Pela gengili ya embe uchela usaka Lugu ilagu game jamuza Mbeba mwanya niborila hiena Kishi singwa na lesha Chisa mivote alava salabari La mina niko aewe Wale kujisema inavai Niko aewe Chisa mivote alava salabari La mina niko aewe Hina ukugwela yunziko Niko aewe Hina iwa chinza mikari ya kona Iyo sisi waikere Hina iwa changa iwa Iyo koti waikere Hina iwa Changa iwa nanya na
loma
Fuzi kalkami Hina ukutela yungtiko Ukuma ukwa imi
Hewe Washiluma shisingwana
Hewe
Washiluma shisingwana
Hewe
Washiluma shisingwana